Bongani, bongani, inkosi yezulu, namuhla sibona kukhanya kwesondvo lilanga lenkosi. Bamboo.